exclusive from Kwanza Music Club.
Don't see, don't see. Did you walk? No, but thank you. Qualify ya buboni, gali ke hola masese. Taga qualify ma budgeti, winda kuchika pite mundu. Jabo tabiru ge gumanda, tugali mavene dombwana. Twete mula ambu bojamana, mpengela nzichu, davanzi. Kibama vajipona gumunzi, ndonge mapege. Ulibama kaupange mambege.
Ndetende nwega kuku,
waini kula, waini kula, waini kula.
Did you walk? DJ Bone. All level studio production.
Roze kula. Je want to cool.